Ndawonye ngisele ngedwa namhlanje
namhlanje
sifunda ngamaphutha vele bangijaje mani mbona please nimtshele ngisamkhumbula namanje
namanje
kusayimini ushaka wesimanje manje ngisayibambe ngomsetho omdala ngakashintshi namanje khala amatshitshi kuhlehle ufishi namanje amakrutman abuza ubani le ntwana egijima kanje i-chuck taylor noma ngiswenka namanje ukleva ongagive up noma besehleka namanje lokho abekhisa kusangenzeka namanje ngiphila impilo ngiyazi ukuthi ngingasweleka namhlanje iphupho lami impumelelo namanje ngifake isiphandla segolide negedange elinamatshe uzolu ugcwele ngama ngikholwa namanje wasiqina ndoda ekhaya ababheke wena manje
sisadinga khumbula sikhula sasinganayo inkinga noma ungasekheduze ngisakufila lapho ukhona ngiyathemba usaphila kodwa ngifuna uhlale wazi sisadinga khumbula sikhula sasinganayo inkinga noma ungasekheduze ngisakufila lapho ukhona ngiyathemba usaphila
bhala umculo obuyisithemba namanje kusawo mageba mangibambi ipene phepha namanje iflow yemali ngikhanda ichweba namanje bese sisewawa hawu kanti usarepha namanje kufanele angabe uqoqa izindondo manje uhlala emhlanga kodwa usahlala emjondolo namanje ontanga bahamba ngezimoto manje basebenze kanzima ukwenza abazali baziqatshe lapho ngidlule khona ikamshaya zafu umphakathi umgqokisa ithayi khona abazange bangcwatshwe mhlampe nami ngaba ngisekho ukuba ngizangize ngikhwanje ubiziwe lokho ngeke ubharashe mase kuphinga ukufa ngeke uzucashe kumele sibonge umdali ngoba usasigcinile namanje sisaphila noma izinto zingashintshile namanje shaya ukhiye sishosholoza amasonto azaphandle
sisadinga khumbula sikhula sasinganayo inkinga noma ungasekheduze ngisakufila lapho ukhona ngiyathemba usaphila kodwa ngifuna uhlale wazi sisadinga khumbula sikhula sasinganayo inkinga noma ungasekheduze ngisakufila lapho ukhona ngiyathemba usaphila
I showcase kusazoba mnandi for days exe bonke umzimo obhekene nabo ungaqeda amandla nje yami uzokukhanda isosha kusazoba moja qina sambola kithi
sisadinga khumbula sikhula sasinganayo inkinga noma ungasekheduze ngisakufila lapho ukhona ngiyathemba usaphila kodwa ngifuna uhlale wazi sisadinga khumbula sikhula sasinganayo inkinga noma ungasekheduze ngisakufila lapho ukhona ngiyathemba usaphila